mintom zangin is it and deli mali. Nizanga mbanga yo shala lengagin mfana mintom zangin is it and deli mali. Intombi zangin is it and dela mashankur. Intombi zangin is it and deli mali. Oh, intombi zangin is it and dela mashankur. Intombi zangin is it and deli mali. Bachandi mali genje bonke la umhlaba uthola masle queen sizoshela kanjani umhlaba wonke manje uthola masle queen uthola masle queen sizoshela kanjani nami bengithi ngizoshela umshoza umshoza ubiza imali enzima kabi bengitshela ukuthi ngizoshela umshoza umshoza ubiza imali enzima kabi umshoza ubiza imali enzima kabi umshoza ubiza imali
Asambe!
Nisebenze koli, yatiwa ya pele.